Abraham yari umusaza ndetse n'umugore we Sara yari ashaje ku buryo atashobora kuba yabyara mu buryo bwo tuzi. Murumva byari byoroshye kugira ngo Abraham yemerere Uwiteka ko byashoboka kugira ngo ahabwe umwana. Ntabwo byari byoroshye Abraham, ariko kuko yumviraga Uwiteka yari azi ko Uwiteka atajya yivuguruza. Mugenzi wanjye, Uwiteka aracyari nk'uko yari ameze igihe cya Abraham. Uwiteka arashaka kugira ngo twemere kandi twizere amasezerano ye yose. Ijambo rye ni rizima iteka ryose. Duhindure tujye ku gishushanyo cya 17. Sara yari ababaye cyane kubera yuko atari afite umwana. Nuko Sara abwira Abraham ati, ntabwo Imana yankundiye kugira ngo mbyare, ariko kandi ndaguha umuja wanjye akubyarira umwana. Atuzararana nawe, umwana muzabyarana azitwa uwanjye. Yenda muri ubu buryo tuzahabwa umwana w'umuhungu. Nuko Abraham aremerarana n'umuja we amutera inda. Nuko Hagayi ari we wari umuja we amaze kubona agize inda atangira kwirata kuri nyirabuja. Nyuma Sara arababara cyane kubera yuko umuja we yari amusuzuguye. Nuko Sara arababara cyane abwira umugabo wa Abraham ati, ni wowe utuma umuja wanjye ansuzugura. Nuko Abraham abwira Sara ati, ni umuja wawe ugomba kumutegeka nk'uko ushatse. Sara yababaje Hagayi cyane ku buryo Hagayi yageze aho agatoroka. Nuko marayika w'Imana ahura na Hagayi mu nzira aramubaza ati, Haga urava hehe kandi urajya he? Nuko Hagayi asubiza marayika w'Imana ati, ndahunga mabuja. Nuko marayika w'Imana aramubwira ati, subirayo ugume umubere umuja. Nuko marayika w'Imana aramubwira ati, ugiye kubyara umwana, uwo mwana azitwa Isimayeli, kandi bizabimenyesha yuko Imana yamenye yuko akababaro kawe. Nuko marayika w'Imana abwira Hagayi ati, umwana uzabyara uzitwa Ishimayeli azaba nk'indogobe yo mu gishugi, kandi buri umwe wese azamurwanya, nawe kandi azarwanya buri umwe. Nuko Hagayi asubirayo abyara umwana, Abraham amwita Ishimayeli.